ngumbushule undibidile bendithe uyaphazamisa velunamama umngani wam uyakhala.